with Stars Music Entertainment.
ZVibes.co.
Check. Mavi. Yo, Mula.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry lion. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fidgeti. Nice to meet you nzambo chuma, not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambofika. My sleepover can invest some manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumbwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Anius I feel sleepy leka nigone. Ngena dekapo ba mathabo leka nivaone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba tsuzi ba tsazi ba titizi ba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngene samo also you. Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaele osani tiapamu kamwa. Na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwauna chema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece. But if you insist tinga muchae kaseti apu but you should be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP 2 PM upa GD pakali kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kanya Murusaka is on touch. What's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
More music on zvibes.co.
It's a smash beat.